madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa khamiistii shalay daaha ka rogay qorshe cusub oo 1.7 trillion oo dollar lagu bixinayo kaasoo damaanad qaadaya ama lagu maalgelinayo adeegyada dadweynaha iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkan mareykanka. Qorshahan ayuu madaxweynaha dhimay kalabar intii markii hore uu hindisay in uu ku kaco kadib markii ay ka biyadiideen laba ka mida senatarada aqalka kongareska ee xisbiga dimuqraadiga oo codkooda uu muhiim u yahay meelmarinta qorshahan. Wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inoo hayaa.
madaxweyne joe biden ayaa qorshahan soo saaray toddobaadyo ka hor, balse saaka aroortii ayuu soo bandhigay wax ka beddelka uu ku sameeyey qarashka uu ku kacayo kadib markii uu kulan la yeeshay mudanayaasha kongareska kadibna uu khudbad uu taageero ugu raadinayo uu ka jeediyey aqalka cad.
No one got everything they wanted, including me. But that's what compromise is. That's consensus. And that's what I ran on.
Ma jirto cid heshay wixii ay doonaysay oo aan anigu ku jiro, laakiin taasi waa xeer jajab, tanaasul iyo is-afgarad. Waa waxa aan ku shaqeeyo. Waxaan muddo badan lahaa isu tanaasul oo keliya ayaa lagu gaari karaa guul dimuqraadiyadeed iyo in dalkan wax wanaagsan la taro.
Biden ayaa u sheegay mudanayaasha dimuqraadiyiinta in qorshahan uu lacagtiisa dhimay uu ku yimid wadaxaajoodyo kulul oo uu la yeeshay xubnaha dimuqraadiyiinta ee ka soo horjeeday.
This is about competitiveness versus complacency. Competitiveness versus complacency. It's about expanding opportunity, not opportunity.
Arrintan waxay ku timid faraqa u dhexeeya rabitaan ah in wax la socodsiiyo iyo inaad hesho wixii aad ku qanacsanayd. Ujeedku waa fursadda oo la kordhiyo oo aanan la horjoogsan. Waa iyadoo aan noqonno hormuudka dunida ee aanan ogolaan in dunidu ina dhaafto.
madaxweyne Biden ayaa xusay wadaxaajoodyo la isku noqnoqday oo uu la yeeshay laba ka mid a senatarada aqalka sare ee kongareska ee xisbigiisa dimuqraadiga oo diiday qorshahan oo markii hore ku kacayay adduun gaaraya 3.5 trillion oo dollar. senatarradaasi ayaa kala ah joe manchin oo gobolka west virginia laga soo doorto iyo kristen sinema oo ka soo gashay gobolka arizona. madaxweyne biden ayaa ku kalsoon in qorshahan uu yahay mid mari kara labada aqal ee kongareska isagoo quudaraynaya inuu saxiixo marka uu soo gaaro xafiiskiisa sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad. ma caddayn durbadiiba in dhinacyada qorshahan isaga soo horjeeday ee kongareska ay ku raacsan yihiin sheegashada aqalka cad ee ah in qorshahan iyo mid kale oo ku kacaya 1.2 trillion oo dollar oo lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha dalkan mareykanka sida jidadka iyo buundooyinka uu guulaysanayo.
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey.